Soika Hokuba no kundi tatanjani no kuba dia quantum kelana and soika. I'm here to stay auntie and
Ngicinga fans baphanzo chance ndisezoba lapha ndidene nabelu qaqaqa noba kuthwani liyaqhakaze la mixasa ndimele ilale inkosi kwabathe bangixhasa noba kunjana soze ndivume uphela amandla apho nisuka khona kekho khe wazofika apha futhi ndiyayazi njani into kum uphakathi umlilo lidangatyo ngenocinywa nangamanzi esasosiphiwo qha sihamba nobizo ngamagama ndizobela abantu umfanekiso benza bakholelwe bamelane nentshutshiso ndezazi ndingumoni kodwa uzungandilahla ithixo apho ndisuka khona ngoku sendifana nethixo zinyitshephe ndikhule nazo zitsiba amacingo xhwila into zabantu zitshaya itufa ikho inqiqo ngenxa yongabikho kwemali kutshabalala iziphiwo
bendisoyika hokuba nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkelana bendisoyika. I'm here to stay auntie and I.
Rapper noba ningarephi ngobucwebe ndivumeleni ndinike ukutya kwendlebe ndivumeleni ukwenzela indlala ndigwebe sizoba lapha ndiyoze ndinyuse le ndebe ndinoyinqwela ikoloni yonke mayikhwele kufika ilixa loba lo mfula siwele hayi asoze ndinikezele mlenzo limele ibali lam xa ithuba lindivelele ndizovulela abantu bam.
Ungasuphinde undithathe kancinci, ungasuphinde undijongele phantsi. Bendisoyika ukuba nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkelana. Bendisoyika.
I'm here to stay, auntie and I.